Amahubo 62 verse 1. Umphefumulo wami usulele uNkulunkulu kuphela, insindiso yami vela kuye. Verse 2. Nguye kuphela idalwa lami nensindiso yami, inqaba yami ngiyunyakaziswa kakhulu. Verse 3. Koze kube nini sukela umuntu kubani imbulale nonke njengodonga olwengemeyo nothango olidilikayo na? Verse 4. Yebo bathunga icebo lokuwisa ekuphakameni kwakhe, bathanda amanga, bayabusisa ngomlomo wabo kepha ezwini zabo baqalekisa. Sela. Verse 5. Umphefumulo wami zithulisele kuNkulunkulu kuphela, ngoba ithemba lami livela kuye, nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami ngiyunyakaziswa. Verse 7. Insindiso yami nodumo lwami kuNkulunkulu, idwala lami eliqinileyo nesiphephelo sami kuNkulunkulu. Verse 8. Thembani kuye ngesikhathi zonke nina bantu, nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe. uNkulunkulu isiphephelo sethu. Sela. Verse 9. Abantwana babantu bangumoya nje, abantwana bezikhulu bangamanga, esilinganisweni bakhuphuka balula kunomoya bonke. Verse 10. Maningakwethembi ukuqhwaga, lingazigabisi ngokuphangiweyo, uma imfuyo yanda ningayibeki inhliziyo kuyo. Verse 11. uNkulunkulu ukhulumile kanye, ngikuzwe kabili ukuthi amandla angakaNkulunkulu. Verse 12. Nomusa ungowakho Nkosi, ngokuba wena umphindiseli umuntu njengokwenza kwakhe.